ụfọdụ. Anyị bụkwa nwa ụfọdụ. Very intelligent. Anyị bụkwa nwa ụfọdụ. Ife alụga. Anyị makwa ife alụga. Anyị bụkwa guy. Anyị makwa ife alụga. Ụfọdụ no dey carry last. We no dey carry last. Anyị adaba last. We no dey carry last. Ụfọdụ adịghị eme ife ndị mbụ. Ịbata sịa n'ifulu anyị adịghị eme ife ndị mbụ. Anyị nọkwa there, anyị nọkwa here. Anyị adịghị eme ife ndị mbụ. Ime ife ndị mbụ, emesagodi gị mbụ. Taa, ifu na mbụ na-ebido mbụ. Taa, mbụ na-ebido mbụ. Ịmakwa ife alụga. Anyị makwa ife alụga. Anyị bụkwa guy. Anyị makwa ife alụga. Ụfọdụ no dey carry last. We no dey carry last. Anyị adaba last. We no dey carry last. Ife dị mma, ife dị mma. Anyị na tebeka. Ife dị mma. Anyị na mma, anyị na mma. Anyị na tebeka. Anyị na mma. This good, this good, this nice. This is the quavelly good. Ife dị mma, taa. Ife dị mma, ife dị mma, taa. Imakwa ife alụga. Anyị makwa ife alụga. Anyị bụkwa guy. Anyị makwa ife alụga. Ụfọdụ no dey carry last. We no dey carry last. Anyị adaba last. We no dey carry last. Anyị pesa. Anyị pesa. Anyị pesa na 042.
Ina balo.